atonga mzo mkulo mkote mwa district ya Isinjiro asimse kwa alimanda John Baptist Muzahura atimina mchobu kula na msambo omusawo oba senior clinical officer kudwayo lya Nyamuyanja Health Center 4 kubigambi bwanti ya bieta gali ya government akoti ya uli denti nge nafusa mwezi ya 15 omwezi okuwete Muzahura ya sangi wane boxi 18 ya zeta gali ya government mumakage Moseo ye Nyamitanga wana mchuga ambara edagali no kwaliko doze nkumi bili murukaga mchinana elio omusujja gwensiri obu mwobu kibera omusujja gwensiri obu wera omutwalo gumo omurukumu bitano wamune doze eliweweza kauka kaleta mkenenya elisoba momitwalo atano ono ya sindikidwa kwa alimanda okutuka ngena kusa mwezi makumi ya sato mwezi guno kwa December olufanyuma lw'oku wakanya na techo kuzo msango guno bwe yabadde mu maso gw'omulamuzi omukulu Patrick Bamuhiga erudeyo Abias Ramwiri omwogezi w'ekitongole ki National Drug Authority agamba nti omusango gwa Muzahura agusaanidde nate guwe obubaka n'okuba ekyokuyiga eri abasawo abasasulwa sente nyingi eri gavumenti okujanjaba abantu wabula ne batandika okwesulirayo gwa nagamba nga bwe baba ettakala lya gavumenti.